St. John.
UJohane ungcwele isahluko seshumi nanye siqale ngevesi leshumi nesishiyagalombili ngifisa ukufunda. Manje iBhethani laliseduze neJerusalema kungaba ngamastadiyo ayishumi nanhlanu abaningi kubaJuda babefikile oMarta noMariya ukuba babaduduze ngomne wabo.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus,
ngakho uMarta esezwe ukuthi uJesu uyeza waya kumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMarta kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu ngaye ngafanga, kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. UJesu wathi kuye, umne wenu uza kuphila. UMarta wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. UJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efile wophila, nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakathi. Uyakholwa yilokhu na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ebiza kuza ezweni. Futhi ibhekisisani lokho. Eseshilo kanjalo wamuka wabiza uMariya udadewabo ngasese, wathi, umfundisi ukhona uyakubiza, asikhuleke. Baba wasezulwini, qinisa lawo mazwi ezinhliziyweni zethu kulo busuku njengoba silinda kuwe manje. Izwi lakho, inceku yakho, nendikimba konke kunikelwa kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Inhliziyo yami yokuba lapha ngokuzama ukusiza abantu bakaNkulunkulu, hhayi kakhulu kangako njengokukhuleka nokubeka izandla phezu kwabagulayo, kodwa ukuze bakwazi ukumqonda uJesu Kristu phakathi kwethu, indodana kaNkulunkulu phakathi kwethu. Sikhuluma kulo busuku ngale ndaba, wayesefika uJesu esebiza. Manje ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso kwakuyisikhathi esidabukisa kakhulu. Uma nake nayifunda indaba empilweni yenkosi yethu, sithola ukuthi yayingumngani omkhulu kulomfana uLazaro. Waye emva kokushona kukaJosefa, noma wayesukile wayesezohlala noMarta, uMariya noLazaro, futhi babengabangani abakhulu, wayefana nomelusi kubo, umngani wangempela. Futhi bamenzela izinto ezincane ukuba azigqoke, ibhantshi ukuba aligqoke, ngiyakholwa basho njalo, futhi lalilukwe lonke lingenamthungo. Futhi manje-ke babemenzele izinto ngoba babekholelwa kuye. Kwakungukuthi babekade bekholiwe, futhi babekade bekubonile lokho, babelishile isonto kanjalo njalo ukuba bamlandele. Naleyo kwakuyinto enkulu ngalolu suku, okungukuthi ngisho nenhlawulo yakho yayingaba ngokufa ukusuka kulo. Kodwa uJesu lomfo owayehambahamba njengoba babesho ezimbula amasonto abo, futhi esho into embi ngumphristi wabo kanjalo njalo, wayenze umkhulu umonakalo kubo babecabanga. Futhi ngisho nasekumvumeni kwakuyoba ngokukhishwa emasinagogeni. Futhi manje-ke uma uphumile esontweni, babecabanga ukuthi wawungena nathuba lokuhlengwa. Uma wawungekho kwelinye leqembu labo lenkolo njengomfarisi, umsadusi noma okuthize, kwakungekho kuhlengwa uma wawungaphandle kwalokho. Futhi uma babenelungelo izihluthulelo, futhi babengavele bakukhahlele nje uphume uma abefuna, leso kwakuyisisho sabo uqobo. Akumangalisi uJesu athi, nina ngesiko lenu nilenze ize izwi likaNkulunkulu, niyabo. Futhi manje kuyaphindwa futhi, ngoba sonke siyazi umlando uyaziphinda njalo kaninginingi impela. Futhi kuyadabukisa ukusho, kodwa kwaprofethwa ukuthi kuphinde, futhi sekukwenzile. Futhi sithole ukuthi uJesu wayenganakwa kangako. Izikhathi eziningi abantu bafuna ukwehlulela umuntu ongavumelani nabo. Asifanele sikwenze lokho. Singevumelani omunye nomunye, nokho kube ngobungani. Uma bengingevumelani nendoda futhi ngibe ngisalokhu ngiyithanda, futhi ngiyikhulekele, futhi ngingavumelani nayo phezu kwezisekelo zombhalo nokukhanyiselwa okungcono, khona-ke angiyikusho lutho kuyo. Ngifuna njalo ukungavumelani nayo ngobungani. kanjani ngoba ngiyayithanda futhi ngempela angifuni ilahleke futhi ifanele yenze into ifanayo ngami asifuni ukulahleka futhi sifanele sisekele imicabango yethu phezu kwalokho izwi likushoyo izwi malibe iqiniso hayi isivumo kholo sethu noma lokho imicabango yethu kodwa lokho akushoyo kungabi ukuhumusha kumuntu ngokwakhe lokho nje okwashiwo yizwi Ngobunye ubusuku ngenza into ethize futhi yayibonakala sengathi yayethuka ukungcwele cishe impela ngikholwa ukuthi kwakusekudleni kwasekuseni kwabefundisi ngokunye ukusa ngabe kaudwesi ecaleni ngathi njengoba benza njengaleyo nkathi benza kanjalo namhlanje mhlawumbe bekungakuhle uma ngikuphinde umzuzwana nje uma sinesikhathi Manje ngathi namhlanje sithola ukuthi enguqukweni kaLuther yena ngesikhathi salokho wathi abalungileyo baza kuphila ngokukholwa umuntu okholwayo lowo onakho kodwa sithola abaningi babo bathi babekholwa futhi babengenakho ngezinsukuzikazi kaJohn Wesley uma benesibusiso sesibili babekubiza ngokungcweliswa ukungcweliswa konke bathola ukujabula futhi bamemeza wonke umuntu wamemeza wayenakho kodwa bathola ukuthi babengenakho inqwaba yabo yamemeza futhi yayingenakho izinsuku zePentecost bathi manje ukubuyiselwa kweziphiwo sekufikile ubhaptizo kamoya okhuluma ngezilimi unakho sithola ukuthi abaningi bakhuluma ngezilimi futhi babengenakho Ngakho bathi awu isithelo sikamoya kwakuyilokho ke oqhabo hayi isithelo sikamoya isayensi yamaKristu inakho lokho lapho kalukhuni uthando luyisithelo sikamoya manje ke futhi banothando oluningi kunanoma ubani futhi baphika ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu bambiza ngumprofeti nje indoda ejwayelekile nje yabo ngakho lokho akukwenzi ake ngibuze lokho umzuzwana nje ake sithathe uJesu ecaleni futhi uNkulunkulu angithethelele ngale nkulumo mbiko Samo kodwa ngizophikisana naye umzuzu ukunilethela ukukhanya nje niyabo manje nginani bantu lapha kulo busuku ngikhuluma kini ngangingemumva ngolunye usuku ngenkathi uJesu waseNazaretha wayesemhlabeni ngiza kini nokuthi sithethe indaba nani ngokuphikisana nalomfo uJesu waseNazaretha manje sonke siyazi ukuthi uNkulunkulu luthanda iBhayibheli lithi uyilo kulungile nothando umoya ulong ukubekezela ububele ukukhuthazela abumnene kanjalo njalo nothando ando manje ngizothi ngifuna ukunibuza ukuthi sizothatha lokho esikwaziyo umpriesti bukani lo mpriesti wenu omdala ukhokho kakhokho wakhe waye ngumpriesti wathi ngeka azalwe lozalo lwabalevi ukuba abe ngumpriesti siyathola manje akanayo impilo yobuntsizwa njengoba bonke abanye benu nenza wenzani na unikela ngaye uqobo abe ngumhlatshelo usenhla lapho kuba atadishe izwi likaNkulunkulu wedlula ukho imini nobusuku ufanele azazi zonke izinhlamvu zakho onke amazi asembhalweni ogoqwayo uzofanele awazi ngenhliziyo yena into ethize nje ngakho afanele ayazi manje ke ngaphandle kwalokho ngenkathi uyihlo nonyoko eshada ubani wabahlanganisayo njengendoda nomfazi na umpriesti wakho mdala umesaba uNkulunkulu awungubani lo owayeza kuyihlo ngenkathi esekudingeni futhi wayekade ekwelete imali eplazini lakhe ababambisi ababezolithatha ubani owama ngakuye na umpriesti wakho mdala nomusa ubani owama ngakunyoko ekamelweni lapho ngenkathi ekuzalana umpriesti omdala nomusa Ubani oza kuwe uma ugula futhi udinga na umpriesti wakho mdala nomusa kwakungubani owakubusisa futhi wakunikela kuNkulunkulu futhi wakusoka ngosuku lwesishiyagalombili na umpriesti wakho mdala nomusa ngenkathi baba wakho nomama wayesezokwehlukanisa ubani owababuyisa wabahlanganisa wababamba bandawonye na umpriesti wakho mdala nomusa uma kunenkathazo kwamakhelwane ubani okunakekelayo na umpriesti wakho mdala nomusa impela Manje lo mpriesti omdala onomusa uyazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu udinga iwundlu lomhlatshelo abaningi benu ndoda bangosomabhizinisi ngakho anizifuyi izimvu nokho uNkulunkulu udinga imvu benza izindawo zokuthengisela enhla lapho babethengisa izimvu zabo ukuze osomabhizinisi bakwazi ukwenyuka bese beyithenga banikele ngomhlatshelo benzele umphefumulo wabo uNkulunkulu awudingayo kwenzani lo mfo osemncane othiwa uJesu na wavelaphi na wathi wazalwa ukuzala kwentombi ubani wake wezwa ngento engumbhedo onjengalowo na Siyamazi unina waba naye ngaphambi kokuba yena noJosepha azalo noma yena noJosepha ashade wazalo manje sithola ukuthi uyigama elibi kwasekaleni yiliphi ikhadi lobulunga analo na uma wayengumuntu omeseba unkulunkulu yiliphi iqembu ajoyina nalo na ngenkathi umpriti wakho watadisha ukuba aze lelo zwi ufika ngapha ediliza lokho asekwakhile ungakubiza lokho ngonkulunkulu impela ngeke manje ngolunye usuku ngenkathi umpriti wakho wayenze leyo ndawo enhla lapho nokwalapho owawungathenga khona umthathelo wenzani lo mfo omncane na umusa washaya wahlanganisa ezinye izintambo ezinye wayesebuka phandle phezu kwabantu ngokuthukuthela wakhahlela lawo matafula agubukela wayesebashaya wabakhipha lapho futhi nibiza lokho ngezithelo zikamoya ebabuka ngokuthukuthela na futhi bukani ephuca umuntu ithuba lakhe lokukhonza uJehova usomabhizinisi ufuna ukumkhonza akawafuyi amawundlu futhi waya lapho kuyolithenga wayeseligubukela wayesebakhahlela futhi wabaxosha wabakhipha ubani onesithelo sikamoya lapho na niyabo nakho lapho okhona niyabo hhayi isithelo sikamoya hhayi ukukhuluma ngezilimi hhayi ukumemeza wena uthi manje-ke futhi Branham yini ubufakazi obubonakalayo na ukuqinisekiswa kwezwi ngehora abanebhayibheli wayeyilokho impela uJehova athi kuyokwenzeka akudingi kuhunyushwa kwahumusha lapho babelapho-ke abaphristi bakho kwakulapho konke ababenakho nawo yonke enye into ikahle njengemidanti yomsebenzi ngokulandelana kwayo kodwa nokho behluleka ukubona izwi futhi walenza lasimama lelo zwi lalowo nyaka lobo ngubufakazi obonakalayo balowo nyaka kuloka walibufakazi obonakalayo bonyaka wakhe uwethu ngonyaka wakhe iPentecoste lo nyaka walo kodwa thina sikomunye unyaka lezo zinto zinhle kodwa njengengane inomunwe iso nekhala kodwa emva kwesikhashana izoba isidalo esingumuntu izoba ngumntwana osevuthiwe bese izalwa ibe nomphefumulo umzimba umoya ingahambahamba manje sithole ukuthi konke lokhu uJesu wayekumemezelile kwabambalwa nje labo nje ayebamisele ukuphila bambona hhayi izixuku ezinkulu isixuku sakhe sasingethande neze kuba njengezixuku zikakhafase ngani ukhafase wayengasibiza sonke isizwe sihlangane uJesu wabiza nje abambalwa bahlangane ababaningi ababemazi izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ngenkathi efika emhlabeni wajabula emhlabeni futhi babengazingisho nokuthi wayelapha benze njalo futhi uzoza kulabo ababizelwe ekuphileni uyazi ukuthi ubani obizelwe ekuphileni futhi akazukungumsebenzi wakhe ukunakekela lokho manje siyaqaphela ukuthi bese-ke bephuma esontweni futhi babemkholiwe yonke into izwi elalikade liyishilo ngaye nango wayelapho futhi ngolunye usuku washiya ikhaya labo ngifuna ukukhuluma ngezinto ezintathu uJesu wayehambile ukufa kwakufikile nawo onke amathemba lalingasekho ngifuna ukukhuluma ngalezo zinto ezintathu imizuzu embalwa nje uJesu wayehambile futhi ngenkathi ehamba ungena inkathazo manje uma ekushiya noma ikhaya lakho lapho ohlala khona inkathazo isendleleni yayo usathane usenomnyango ovulekile uma kusuka uJesu wayemukile futhi wathi angakwenza nje khona-ke ukufa kwangena futhi uma uJesu ephuma ukufa kuyangena ukwehlukaniswa naye kungukufa ngakho ukufa kuyangena ngenkathi uJesu ephuma nokufa kwakulibale noLazaro kwase kuthi-ke lo ababemkholwa futhi bemthanda babethumele kuye ukuba eze azokhulekela uLazaro ngoba babembonile futhi bazi ukuthi wayemazi uNkulunkulu ukuthi noma yini uNkulunkulu uMarta wakuzwakalisa emumva lapho noma yini oyisho kuNkulunkulu manje uNkulunkulu uzokwenza waqonda ukuthi yena noNkulunkulu wayemunye wayeyizwi lehora ngakho wakuqonda lokho futhi wazi uma wayeke waze wathola ukuxhumana naye kodwa wayesehambile futhi abakwazanga umthola base bethumela kuye futhi esikhundleni sokuba yena eze wahamba wagqibekela phambili kwase kuthi-ke bathumela futhi futhi esikhundleni sokuba yena eze wahamba waqhubekela phambili. Ngezinye izikhathi siyamangala ukuthi kungani lezo zinto zenzeka, kodwa umbhalo awukusho yini lokho? Konke kusebenzela kube ngokuhle kuba abathanda uNkulunkulu. Uyakwazi akwenzayo uma elibala lokho kulungile. Uyakwazi akwenzayo wakunenhloso. Sithole ukuthi wathi kuJohane ongcwele wesihlanu eleshumina shagalolunye, mpinzile ngithi kini, indoda nayingenze lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona uyise kwenza. Uyise wayemtshelile ukuba amuke nokumuka izinsuku eziningi kangaka. Emva kokuba izinsuku seziveziwe khona-ke washo akusho ngaleyo nkathi ukuthi umngane wethu Lazaro ulele. Wayesethi, awu wenza kahle, wathi ufile futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho lapho. Isizathu babekade bezama ukumthola ukuba aye kuye ukuba amphilise noma amtshele ukuthi kwakufanele kwenziweni, kodwa wayazi ukuthi yini eyayifanele yenziwe. Ngakho wayenze khona impela nje ayemisele ukuba akwenze ukuba angayi. Umqaphela ethuneni ngesikhathi ebuya wakuzwakalisa lokho. Ngenkathi ebuya wayesethola leli khaya onke amathemba yalingasekho. Lazaro wayefile onke amahora babelokhu becabanga angahle afike enkundleni, angahle afike enkundleni, angahle abuye. Ekugcineni wafa, umphefumulo wamshiya. Baphuma bamgqumisa bekhipha igazi emzimbeni wakhe, bamsonga ngelineni amakha, base bemgqumisa base bemlalisa ethuneni, babeka idwala phezu kwethuna okwakuyisiko labo lokubambela ngalezo zinsuku, imbobo emhlabathini mhlawumbe nje edwaleni, bese bebeka idwala phezu kwalo, lelo kwakuyisiko labo. Usuku lokuqala lwedlula, usuku lwesibili lwedlula, usuku lwesithathu lwedlula, usuku lwesine lwedlula, indoda yase ivele isibona ethuneni. Ikhaya lakhe cishe lase lishone phakathi. Lokho ngicabanga ukuthi ileyo nto yokuqala eshona phakathi yikhala. Futhi wayesevele sebolile, inyama yakhe yayisibuyele othulini lomhlabathi noma ibuyela emumva. Umphefumulo wakhe wawusohambweni lwezinsuku ezine ndawo ndawo ukusuka kuye. Wonke amathemba okuba ake aphinde abone kule mpilo lalingasekho. Futhi manje-ke ngenkathi onke amathemba lingasekho, babelindile mhlawumbe uma ezofika ngosuku lokuqala, usuku lwesibili, khabo wayesefake futhi wayengafikanga. Kwase-ke ngena intshisekelo. Emva kwesikhashana kwabakhona umuntu ongahle ukuba wamtshela, umfundisi ungaphandle. Nakhu kwehla uMarta ngomgwaqo. UJesu wangena ngalelo hora elimnyama ngenkathi onke amathemba lalingasekho. Lokho ngokuvamile kungenkathi esefika, yabo ufika nje ngaleso sikhathi esimnyama kunazo zonke. Bese-ke uJesu ebonakala enkundleni. Manje bhekisisani, uyafika wayesebiza uMarta. Ubukhona bakhe baletha amathemba amasha. Akunandaba noma ngabe umfana wayefile, nokho ubukhona bakhe buletha amathemba amasha. Ungahle ukuba uhlezi lapha kulo busuku, mngani wami, lapho odokotela esekudele khona, unomdlavuza, inkathazo yenhliziyo, mhlawumbe usesihlalweni ukhubazekile, yonke isayense isithe akukho themba ngawe. Inzika yesakhamzimba ikhalsiyamu yenze amathambo akho aba yiqhubu ukuthi awusakwazi ukuwagobisa, noma kumbe inhliziyo yakho imbi kabi. Udokotela uthi ungahle uhambe noma ngamuphi umzuzu. Oh, nezikhejane ezinkulu zabantu ezinomdlavuza ne-TB. Mhlawumbe ithemba lokugcina onalo, futhi kubonakala sengathi udokotela usekwenqabile. Nokho ukuba sebukholeni nasekuqondeni ubukhona bukaJesu Kristu kubuyisa amathemba futhi. Omunye umuntu angaze ngisho akwethe igama kuwe, mhlawumbe awukaze uzwe ngakho ngaphambili, kodwa ake umuntu athi, ngiyazi lapho kunebandla khona bayakholelwa kuNkulunkulu futhi bakhulekela abagulayo, ukushesha manje usulungele ukufa. Niyabo, amathemba amasha evumbuka nje alo kuyakwenza ngalo hora elimnyama. Lokho ngokuvamile kungenkathi omunye umuntu esho into ethize ngakho, akutshele ngoJesu. Ubukhona bakhe baletha amathemba amasha. Bangathi bungenza into efanayo kulo busuku njengoba benzile izolo ebusuku, uma sibona lelo zwi eliqinisekisiwe ngale yakwa noma yiliphi ithunzi lokungabaza elibonakalisiwe futhi lafakazelwa ukuthi lowo Jesu owaphila eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlula, owafa eCalvary, wavuka ngosuku lwesithathu, futhi wabonakala kulabo bafundi, wayesevula amehlo abo, wayesenza lethi sithembiso sesuku. Ukhona lapha kulo busuku ebukhonweni bethu manje libophezelekile ukuletha amathemba kubantu amathemba amasha ayabaneka mhlawumbe omunye wathi banda belithe ukoma isikhashana besingenawo amanzi asemasha izinyanga ezimbalwa besingenayo imvuselelo kubukeka sengathi wonke umuntu ungomi ndawonye kakhulu noma enye into ethize siya esontweni nje bese sicula ihubo futhi sizwe imilayezo embalwa bese sibuyele emumva kodwa khona manjalo manje-ke uma siqala ukuthi some khona-ke ujesu uyafika enkundleni asihlumelelise asinike enye into entsha uhlala njalo elapho ukuba enze lokho amathemba amasha liyafika uma ujesu engena ubukhona bakhe buletha ithemba elisha wayeyazi ukuthi wayeyilelozwi likankulunkulu elibonakalisiwe wayeubonile lowo nyaka noma uma wayengakwenzanga wayeyobe eyilokhu eyibandla lomthetho wayeyobe esalokhu engowesonto kodwa wayelibonile lelozwi elithembisiwe wayelibonile lelozwi elibonakalisiwe wenguye futhi wayazi ukuthi wayeyilelozwi eliphilayo futhi ngenkathi ezwa ngakho akabanga nandaba ukuthi bangaki abamgekayo ukuthi yini enye wathathela waya kuye nje ngokukhulu kushesha nabo wayazi ukuthi wayeyilelozwi elibonakalisiwe akungabazeki kodwa lokho ayekade ekufundile ngendaba ka-elija ngosuku lwakhe manje wayeyizwi likankulunkulu elibonakalisiwe ngalolo suku wayengumprofethi nezwi lenkosi liza kumprofethi kwakukhona wesifazane phakathi lapho owayenengane encane eyayikade iphiwe yena ngesibuse umprofethi ayekade embuse ngayo futhi waba nayo ingane ngolusuku cishe ngeleshumi nanye nqo kufanele ukuthi waba nokuguliswa ilanga wayephandle ensimini noyise ibhayibheli alisho ukuthi kwakuyilo lithi kwakungukuguliswa yilanga kodwa uqala ukukhala ikhanda lami cishe ngeleshumi nanye emini futhi wayene ngeke uyise wayenayo ukuba imiyise endlini walala emathangeni kanina cishe kwaze kwaba semini waya ngokugula kakhulu futhi ekugcineni wafa futhi manje esikhundleni sokulahla ithemba bonke umakhelwane bangena bedazuluka futhi beqhubeka kodwa lowo mama ongachamazeli ingane yakhe yayifile wayeyenyusela kulelo kamelo elincane ayelihlinzekele umprofethi wayeseyilalisa phezu kombhedo wakhe kanjalo wayesethi emnyekweni ngibophelele umnyuzi bese ugibela uqonde ngqo futhi ungami ngaphandle uma ngikutshela ukuba ukwenze ohe yilokho-ke asinaso isikhathi sokuphilisana nokuqophisana lokhu sekulwedlule lolo suku asiqhubeke sifanele sifinyelele lapho sinesidingo futhi ngakho wathi uhambe njalo futhi ungami ekuhambeni ngaphandle uma ngikuyala ukuba wenze njalo futhi bahamba baze bafika ku-elija u-elija ngokuba yindoda kankulunkulu hhayi njengokristu ukristu wayazi izinto zonke ngoba wayengunkulunkulu u-elija wayeyingxenye kankulunkulu lowo kwakungukristu ku-elija nalowo kwakungumyalayezo wehora ngokuba izwi lenkosi lalelo hora lalinalowo mprofethi ujesu wayengukugcwala kwabo bonke labo baprofethi bonke kuphela babonakalisa yena yilokho kuphela kusuka le kujosefa kusukela ezinhlambini zesiliva ezingamashumi amathathu ndawo zonke wayefanekisa ukristu wenze njalo nomose udavide hlezi njengenkosi elahliwe phezu kweguma ekhala izinyembezi ngoba wayelahliwe iminyaka engamakhulu ayizishiyagalombili emva kwalokho indodana kadavide yahlala egumeni lowo kungumoya kakristu udavide lapho futhi uhe wayeyikho kokubili impande nenzalo kadavide futhi ngakho wahlala phezu kweguma ekhala izinyembezi njengenkosi elahliwe jerusalema jerusalema bengifisa kangakanani ukukufukamela njengesikhukhukazi sifukamela amazinya naso kwakwini na kwakungukristu emumva lapho kwakungukristu ekhala ngenkathi udavide ebhala ihubo unkulunkulu wami ungishiyeleni onke amathambo ami bayangigqolozela babhobozela izinyawo zami nezandla zami babelana ngezingubo zami benza inkatho ngesambatho sami loko kwakungukristu ekhuluma udavide kunjalo wayengubonakaliswa kwezwi ukristu ufikele ukugcwalisa lezo zinto ezazikade zikhulunywe ngabaprofethi ngoba izwi lalinabaprofethi Usho lokho efundweni izolo ebusuku ukuthi ufikela ukugcwalisa lokho abaprofeti ababe kushilo ngayo ngoba babe nezinto. Elijah wayengumprofeti kaNkulunkulu izwi lalo losuku. Ngakho wesifazane waseShunemi wahlala nalowo mprofeti aze afike futhi kubonakalisa amandla kaNkulunkulu wayesezilalisa phezu kwengane nengane iyaphila. Manje uMata ufanele ukuthi wakuqonda lokhu nakuba wayekade ematasatasa enakekela indlu ukugeza izitsha kanjalo njalo. Kodwa lapho wakhombisa ubunjalo bakhe wakukhombisa ngempela okwakukuye. Wahamba ukuyomlanda masinyane. Uma uNkulunkulu wayeku-Elisha, uNkulunkulu wayefanele abe kuKristu ngoba wayekade efakazisile ukuthi wayeyilowo muntu. Amen. Ngiyakuthanda lokho, lokho kuphikelela. Uya kuye wathi ngeke afike kuye futhi uyathola lapho lapho efika kuye kuye. Manje khumbulani, wazi ukuthi wayengakaze aguquke ukuthi uNkulunkulu akaluguquli neze uhlelo lwakhe. Uma wayeku-Elijah futhi wayekwazi ukuvusa abafileyo, wayeku-Kristu futhi wayekwazi ukuvusa abafileyo, nakuba wayengakakwenzi ngoba uNkulunkulu ofanayo. Kanjalo angakaze aguquke namanje. Unguyimpela nje uNkulunkulu kulowo busuku. Ngoba wayelokhu enjalo uyena izolo namuhla naphakade akaguquki. Futhi wayazi ukuthi kwakukuye. Bhekisisani emizuzwini embalwa nje kwakufakazisa ngenkathi esho into ethize kuye ngumne wabo. Wayesethi, Nkosi, ngiyakholwa ukuthi ukhona. Wayesethi, ngingukuvuka nokuphila. Nakuba efa waphila, nokuphila kwalo yimi akasoze afa naphakade. Ngikhona lo ngungikhona owethe ezinhlahleni esivuthayo noMose. Ngiwuvuka ngikuphila, ngangiludonga ngiselokhu nginguye. Ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi nakuba efile wophila, ophila kuyimi akasoze afa naphakade. Emva kwalesi siqiniseko esikhulu ayenaso ukuthi wayeyize lithenjisiwe ngenkathi esho engumprofethi wayengenakuqamba amanga. Ngakho-ke yena ngenkathi ethi nginguye enginguye, nginguye ongukuvuka nokuphila, wathi ngiyakholwa ukuthi nguye indodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni. Nakuba umne wethu efile elele phandle lapho ethuneni, umzimba wakhe usuyabola manje, kodwa ngisho nakalokhu noma yini oyishoyo izofezeka kunjalo. Alokufuna ukubhela kwakungukumuzwa ekusho amen. O Mata, sekuphi lo busuku na? Khuluma izwi nje, inceku yami iza kuphila. Umuzwa ekusho nje bangathe kuba beza bamtshela ukuthi wakusho, kodwa nangu wayekhona uqaka lakhe. Oh Nkulunkulu, vula amehlo aphuphuthekile ukuthi akwazi ukubona. Uma yena ebukhoneni bakhe ekhuluma izinjalo liyabonakaliswa. Wathi, nokuba yini okucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. Mangizwe nje, wayefuna ukuba asho izwi, yilokho kuphela ayefuna ukukuzwa. Thola izwi nje, yilokho kuphela ayekudinga. Kwakungukumuzwa ethi uzokwenza, futhi wayezokwenza ngayo leyo nkathi. Kodwa niyabonga ngombono uyise ayembonise wona, wayefanele ame ngasethuneni. Ohe, bambani ukukhala kwenu. uNkulunkulu usebenza yonke into kahle, izoba kahle lindani nje aze afike ethuneni. Kaphelani, wayengamthola ukuba akusho nje, ngisho noma ngabe wayesa onke amathemba engasekho, yonke into wayesefile ebola ethuneni. Kodwa nje ukumuzwa ekusho yilokho kuphela ayekufuna. Manje ngenkathi ethi ngikuvuka nokuphila, wakukholwa, wakukholwa. Manje kaphelani, manje wayedingeka akukholwe ngenakwenzeka ngenkathi emuzwa ethi ngikuvuka nokuphila, nakuba efa wophila nophila kholwe yimi akasoze afa naphakade. Wathi, uyakukholwa lokhu na? Wayesethi, yebo Nkosi, ngiyakukholwa, ngiyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu ebiza kuze ezweni. Ngiyakuthanda lokho, ngiyakuthanda lokho. Ngikushilo lokhu ngaphambili, ungahle kume futhi. Manje bengikhuluma nowesifazane kungekudala, kwakuyibandla elithize engaliphatha esikhashaneni esedlule, ongakholwa ukuthi wayenguNkulunkulu, ubuNkulunkulu bakhe, wayengumprofethi nje, umuntu ojwayelekile. Wayilokho qiniso, wayilokho kuhlangane noNkulunkulu. Niyabo, wayengukubonakaliso uJesu ungumzimba umfana umuntu uNkulunkulu wayeyilokho okwakuhlala kuye uNkulunkulu wayekuye wayengumuntu uNkulunkulu wayengumuntu nokho wayenguNkulunkulu ubonakaliswe enyameni uma sibona uJesu sibona uNkulunkulu ilokho akusho uma ubona ubaba ubona mina ubona ubaba ngoba wayengukubonakalisa ngoba wayeyizwe amen elaliseqaleni amen wabiza abaprofeti ngoNkulunkulu niyakwazi lokho naye wathi nababiza ngoNkulunkulu eliza kubo izwi likaNkulunkulu ningangilahla kanjani uma ngithi ngindodana kaNkulunkulu isizathu izwi lifanayo lathi uyoba lapho futhi nato izwi libonakaliswa futhi noma kunjalo abakukholwanga Lona ufazane wathi kimi ngingafakazisa kuwe wathi ngiyathanda ukukuzwa uShumayela kodwa yinye into oyenza kakhulu awu yini leyo na wathi uqhosha kakhulu ngoJesu ngathi ngithemba ukuthi yilokho kuphela amelene ngakho nami uma efika wayesethi ngathi ngithemba ukuthi yilokho kuphela angakwenza iphutha angalithola kimi ngathi ukuba nganginezilimi eziyizinkulungwane ezishumi ngangingenge khulume ngokwenele oh he lokho ayikho wathi kodwa na umenzi uNkulunkulu ngathi wayenguye noma uma wayengesuye wayengumdukisi omkhulu kunawo bonke izwe elake laba nabo wathi wayengumprofeti ngathi wayengumprofeti lelo iqiniso uNkulunkulu umprofeti ukugcwala kwezwi umprofeti wayenezwi nje liza kuye yilokho okumenza okwamenza umprofeti kodwa wayekugcwala kwalelozwi wayesethi ngiyafakazisa kuwe wathi umenza onobuNkulunkulu ngathi wayengonobuNkulunkulu wayesethi angeke ngonobuNkulunkulu ngathi kodwa wayenguye wathi uthe wawulikholwa iBhayibheli ngathi ngiyalikholwa wathi ngiyafakazisa kuwe ngeBhayibheli lakho uqobo ukuthi wayengesuye onobuNkulunkulu ngathi kwenze uma iBhayibheli lisho njalo khona ke ngizokukholwa ngoba ngikholwa ukuthi izwi liqinisile wathi esendleleni evele ezantsi eyathuneni lika Lazaro uyakubura lokho kuJohane ngele weshumina yena ngathi impela ngiyakholwa madam wathi awu manje esendleleni ezantsi wakhala iBhayibheli lathi wakhala izinyembezi ngathi impela iBhayibheli lathi wakhala izinyembezi wathi wayengaba kanjani ngolobuNkulunkulu futhi akhala izinyembezi na ngathi wayengumuntu umuntu olobono bobuNkulunkulu na ngathi yebo nenekazi wehluleka ukubona wayengumuntu ehamba ngapho ekhala nalabo ababekhala kunjalo dabuka nalabo babedabukile wayengumuntu kodwa ngenkathi eqondisa owakhe omncane umzimba oyintengentenge wayesethi Lazaro phuma nomuntu owayesefe izinto ezine wangalezindlelo zakhe lokho kwathatha okungaphezu komuntu lowo uNkulunkulu kumuntu bani owavusa abadluleyo ngaphandle kukaNkulunkulu na ukuvuka nokuphila kunjalo ngalabo busuku phandle olwandle ngenkathi ephandle lapho ekhathele elele kwingimumva lesikebhe lapho amadimoni ayizinkulungwane eziyishumi efunga ukuthi ayezomgwilizisa ngalowo busuku naleso sikebhe esidadlana sihamba siyipaquza njengesivimbo sebhodlela phandle lapho olwandle olunesiphepho lawo madimoni acabanga sesimtholile manje ulele sizosicwilisa sonke isikejani oh wayengumuntu ekhathele kodwa wathi ukuba avuke wama ngonyawo lwakhe phezulu kwentambo yokubamba isikebhe wayesebuka phezulu wayesethi thula uthi tu nemimoya buzayo nemakhakhathi wamlalela lo wayedlula umuntu wayengumuntu enkathi elambile wehla evela entabeni efuna uhlezi lwesinkwa noma into azoyidla noma ikhiwane esihlahleni kodwa ngenkathi ethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu lowo uNkulunkulu kulowo muntu kunjalo oh wonke umuntu oke wafinyelela egumeni likabhontshisi wakukholwa lokho zonke izimbungu ezakukholwa lokho akumangalisi eyodwa yabhala Pila uyangithanda futhi epho wangisindisa embele wathi wala izono zami zaya kude le ivuka walungisisa ophakade ngolunye usuku yezo oh usuku oluyinkazimulo uEdi Perenetti ngenkathi amaculo akhe engathengiswa ngolunye usuku ebhadazela phansi kumfutho wamongwele wathi mela ipeni wabhala iculo ukugcotshwa ngenkathi ebhala bayeke amandla wegama likaJesu nathi maziwe zilale phansi lethu mkale wa mkosi, mtuatu mkale, wakuma inkosi ya kukonke. Haleluya, impela iloko, sikolo kutu wa hiko, yebu mnumzati. Kuzofanela kole ngoku, ngena kwenzega manje, kuya, ekabangeni kusimoteni kwa lulu sugu, ngako nifanela nikole ngoku, ngena kwenzega, kuba nibone kupila kusha, kuba nibone into etize nzega. Kotwa uma akonda, wamkonda, ukuthi uyizwi khona ke, ukungena kwenzeka, kungenzeka ngoba ungumtshali futhi uzoma ngakuyo yonke into ayisho futhi konke kungenzeka kubo abangakholwa lelo yizwi lakhe. Kodwa akungena kwenzeka kwenziwa kubonakale uma uNkulunkulu ethathwa ezwini lakhe. Yebo mnumzane, uma uNkulunkulu ethathwa ezwini lakhe okungena kwenzeka kuyabonakaliswa nxa uNkulunkulu ethi kuzoba khona. Khona ke thathani lelo zwi futhi qaphelani ukuthi ini okungena kwenzeka kuyenzeka impela kuyokwenzeka. Kodwa qaphelani ngisho nakuba konke lokho wathi nakalokhu Nkosi nokuba yini okucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakukwenza. Wayazi ukuthi wayeyolithola nje lelo zwi ukuba livele kuye, yilokho kuphela ayefuna ukukwenza kwakungukuthola lelo zwi. Yebo, kwakuyihora lakhe elimnyama kunawo onke, noJesu uyafika wayesebiza into enjepho abayibona ukuvuka. Ake sibuke kwabanye futhi lapho amahora amnyama efika khona. Kwakunomuntu ngesinye isikhathi ogama linguJobe, omunye wabaprofeti abadala kunawo bonke eBhayibhelini. Wayengumuntu omkhulu, wayeyithandile iNkosi futhi wenze konke ayazi ukuthi kwenziwa kanjani, futhi uSathane wafisa kumsefa. Ngakho wathi kuNkulunkulu ngolunye usuku, ya uNkulunkulu wathi kuye njalo, kade ukuphi Sathane na? Wathi ngehla ngenyuka futhi ngehla ngenyuka nomgwaqo emhlabeni. Wathi uyiqaphele inceku yami uJobe na, akekho njengaye emhlabeni, ungumuntu ophelele. Wathi impela umnika yonke into, umenzela yonke into, impela ungumuntu omkhulu, kodwa ake ngibe naye kanye, ngizoshintsha ukuvumelana, ngizomenza akuthuke ebusweni bakho. Wathi ungeke wakwenza lokho ngokwethemba kwakhe ekholweni. Hallo, ubabela sipelo uphakade wazi ukuphela egcineni. Wayazi ukuthi uSathane wayengena kukwenza ngokuba wizi, wayazi ukuthi uJobe wayezokwenzani. Manje khumbulani, uJobe wamkhomisa amathumba, wabulala abantwana bakhe, wathatha yonke into ayenayo, impilo yakhe yayingasekho, ngisho nabaduduzi bakhe bafika, futhi akukho ababengakwenza kodwa nje ukumbeka icala ngokuba yisoni sangasese. NoJobe omdala wangena endaweni enjalo waze waba nosizi kakhulu. Ufanele ungene osizini kuqala, ufanele ufike esikhathini sisekupheleni kwendlela. Jobe wangena ekupheleni kwendlela ngenkathi ethi maluqalekiswe usuku engazalwa ngalo, sengathi ilanga lilekanye, ngisho futhi sengathi inyama ilekanye ebusuku, sengathi igama lingebizwe neze, futhi kulola sinziwa. Manje-ke uJesu wafika wabuka phansi wayesethi, ngibona umuntu imbali iyafa futhi ibuye ivuke, futhi entwasahlobo, uma umuthi uvunguza uwe ubuye umile futhi ngephunga lamanzi. Ubone yonke impilo yezithombo iphila futhi, kodwa wathi umuntu ulala phansi agabuke, uphi na? Unazile ukuthi wayeseyi kehla. Wathi amadodana akhe eza ukuzomlilela futhi akakuboni, sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo futhi ungigcine endaweni esithekile kuze kudlule intukuthelo yakho. Unginqumele isikhathi, wangihlelela isikhathi. Saya futhi eqhubeka kanjalo ekhuluma, wayesekupheleni kosizi lwakhe. Kwakuyokwenzekani na? Amaqabunga ayaphila abuyele emthini, izimbali ziyabuya futhi yonke enye into iyahluma, kodwa umuntu ulala phansi futhi agabuke. Wayesizini, wayengazi ukuthi kwakungenzekani kuye naye ekuleyo minyaka yokudala. Ngenkathi enza wayesefika-ke uJesu, uNkulunkulu wabhekisa ikhanda lakhe ngasesiphakaphakeni, wayesebona uJesu efika ngezinsuku zokugcina. Lobo mnyama obehlula konke behora ngenkathi umlakhe ethi, thuka uNkulunkulu futhi ufe kufa. Nokho wathi, sifazane ukhuluma njengowesifazane oyisiwula, inkosi iphinde futhi iNkosi ithathile, alibonge igama leNkosi. Ngisho nomnakhe wamenqaba, ibandla lakhe lamenqaba, wonke umuntu wamenqaba ngehora elimnyama lapho ayengazi khona ukuthi wayeyaphi, kusukela lapho uJesu wafika. wayetazuluka kakhulu yazi umthengi wami khona futhi ngezinsuku zokuthena uyamaphezu komhlaba futhi noma izibungu zesikhumba kubhubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona unkulunkulu engiyakumbona mina ngehora lakhe elimnyama kunawo onke wesefika ujesu yebo mnumzane umose ngokuba mose ihora elimnyama kunawo onke lizela yena kwayizela wayesemgqini ngqo womsebenzi awumiselweyo wahlangana nonkulunkulu enhla lapho esahleni wayesithi nginguye enginguye wehla wayeselwa edlula kulo lonke uhlobo lokuzifanisa nomunye umuntu kukajani nojambre bezama ukuzifanisa nomsebenzi wakhe konke lokhu wayeme ngokwethembeka kunkulunkulu kwathi ekugcineni wamthola ukuba akholwe u-israyeli futhi nangu ephuma egibhithe enyukela ezweni elithenjisiwe lapho unkulunkulu athi nizongikhonza kulentaba lelo kwakuyizwi likankulunkulu mose wazi ukuthi wayefanele aye kuleyo ntaba amen unkulunkulu kwasho njalo kubo faro ongambulalanga kubo develi ongambulalanga kubo wakungambulala uza kuleyo ntaba amen haleluya ngizizwa ngithwala ukholo Oya kuleyo ntaba ngakhona nathi sinjalo endleleni yethu eyayikazibulali ayikho into ezosimisa qhabo mnumzane unkulunkulu uzoliqinisekisa izwi lakhe angikhathali ukuthi kwenzekani uzokwenza noma kanjani usendleleni yakhe khona impela endleleni yezinyawo yomsebenzi awumiselweyo nangu uqindezelwe phakathi kwezintaba ulalela futhi uzwa ukuduma emva kwakhe yini na izinqola ziphi zikafaro ngezinkulungwane ziza zihlomile kodwa nezinto yokuzigibela behle futhi babanyathele phansi nanto olwandle olubomvu bamnqume wenzani na wangena wangena osizini abantu bonke bedazuluka oh sisekingeni yakho manje ufaro uzosibulala izinkemba zakhe zizosibhoboza izingane zethu zizofela lapha ehlane umothe wakhala kakhulu wa unkulunkulu wayesefika ke ujesu enkundleni wayinsika yomlilo kunjalo uyehla wayesele ngaphakathi kwakhe nendlozi amen ungowamaphakathi kwethu ungomphakathi nendawo amen umlamuleli nangu wayemi emi lapho ubumnyama kwabasegibhithe labo ababeza ukuba bazame ukwenza okuthize ngakho wayengukukhanya kubo ukuba bahambe ngakho kwase kuthi-ke ekuseni ngenkathi imimoya iqala ukuvunguza kanzima impela lobo busuku wayesenzani-ke na wayefike ngesimo sensika yomlilo khumbulani useyiyo leyo nsika yomlilo efanayo yebo mnumzane ngenkathi esemhlabeni wathi ngivela kunkulunkulu futhi ngiya kunkulunkulu futhi emva kokufa kwakhe ukumbelwa ukuvuka nokwenyuka upawulu ongcwele esendleni yakhe ebheke ezansi edamaseku washawa walahlwa phansi leyo nsika yomlilo khumbulani umhebheru wayengeke akusho lokhu wathi inkosi ungubani igama elikhulu unksi elohim ungubani engimhluphayo na wathi ngingujesu amen haleluya wesitangele siphetho yikho konke kuseyisikhashana yizwe lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngoyakuba nani ngibe kini emlilo efanayo unkulunkulu afanayo enza into efanayo nesithambiso esifanayo amen enza izwi lakhe libonakale ngingukuvuka nokuphila nginguye owayekhona okhona nozayo yebo mnumzane ya obaba bethu badla imali ehlane wathi bona bonke bafile kodwa nginguye enginguye umose esihlahleni esibuthayo lowo kwakungukhona uselokhu engungikhona hhayi ukuthi ngangikhona ngikhona inkathi yamanje ngaso sonke isikhathi siyathola lapha ukuthi umose ungemuva phandle kuleli khona nokristu wayehlile manje nebhayibheli la akusho lokho ukuthi umose wathi ukuthukwa ngenxa kakristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yasegibhithe ukuthukwa kukakristu kristu kwakugcobo izwi imicabango elapho uma kunkulunkulu ingelosi noma yimuphi umfundi webhayibheli uyazi ukuthi leyo ngelosi kwakungukristu futhi lawo wayelapho ehlane wayezefika enkundleni ngesimo ayefanele ukubonakaliswa ekuthi uthume unkulunkulu phela namhlanje ngesimo ukristu efanayo embonakalisa wabatshela ukuthi wayezobakhipha wayekwenza nangu efika ukuba ame ngasezwini lakhe ukuliqinisekisa manje ke emva kokuba esefikile njengoba enza kumarta wayesebiza-ke wathi mose ukhalelani kimi na khuluma kulaba bantu ukuba niqhubeke lelo holo elimnyama ulwandle olubomvu lwavuleka ngi base behamba bewela ohambweni lwabo ukugcwalisa izwi likankulunkulu yebo ngehora likamose elimnyama kuna onke wayesefika ujesu sinesikhathi manje futhi wabiza umose sifuna ukuninakisa enye indoda encane igama layo lalingujayiru kunabaningi kakhulu babo ezweni namhlanje wayeyikholwa langasese wayemthanda ujesu wayezwile ngaye wamkholwa kodwa niyabo wayesevele ezijoyinise nenhlangano ya uvele nje akakwazanga ukuphuma futhi akuvume wayekukholwa kodwa akakwazanga ukukuvuma ngakho wayesejoyinane nabangakholwayo kodwa ngempela wakukholwa niyazi uma umuntu engena kuleso simo ngesinye isikhathi unkulunkulu umletha kwelamanqamu usosizeni uma ngempela siveza ubunjalo bethu esiyikho ngempela ngakho wayelapho wayesevele ejoyinene nabangakholwayo futhi wayesevele ewelile futhi wafaka igama lakhe encwadini nokunye nokunye futhi wayengumpristi futhi ngakho kwaba likhuni nje ukuba enze ukuvuma ngoba lelo kwakuyithikithi lakhe lokudla ngakho kodwa wayesalokhu emkhola ujesu ngolosuku intombazane yakhe encane yagula oye yena akungabazeki indoda yayicoshe kanjalo yayingabiza udokotela inyanga iyafika yamnyanga umntwana imfiva iyaya ngokuba yimbi emva kwesikhashana washisa kakhulu nayo yonke into egcineni wafika ephuzwini lokufa wayesosizeni wadingeka kube khona akwenzayo yena wayengazi nje ukuthi uzokwenze njani manje wacabanga uma kuphela bengingamthola noma ngabe uku manje akazange alinde kuze kube sebusuku njengoba kwenza uNikodimu ukuba abe nemimpiswano yangasese isikhathi sasingesomnyakazo isikhathi sasesifikile somnyakazo futhi ufanele anyakaze ngayo yonke futhi ngiyacabanga mfowethu dadewethu okufanayo kumanje isikhathi sesifikile somnyakazo isikhathi sesifikile sokukholwa noma sokungakholwa lo muga ohlwanisayo ufika kuwo wonke owesilisa nowesifazane ufika kuwo wonke umntwana ngezinye izikhathi uma wedlula lowo muga yinye kuphela into esele lokho ngokwehlulelwa uma wedlula phakathi kwesihawu nokwahlulelwa uma wedlula lowo muga kubulani waba sosizeni wayengazi ukuthi uzokwenzenjani nakho kumi abaphristi bakhe bonke orabi bemi bemzungezile inhlanganyelo yayinaye bonke ezansi lapho bebukela intombazane yakhe encane ifa udokotela emi ngaphandle songa izandla zakhe hlihla izandla zakhe nginikeze yonke imithi ebengiyazi futhi kuselokhu niyabo kwakungujesu esebenza ngaso sonke isikhathi ujesu wayenza lokhu ngenhloso ukuveza umbala walowo mfo omncane emva kwesikhashana sengiyambona ehamba eyolanda isigqoko sakhe esincane esimnyama wayesesidlubha wafaka ibhanti lakhe elincane labapristi uyaphi ngizwile ukuthi usezansi emfuleni ngiyamlandela wo he wasuwahamba ngalelo hora losisi wadingeka enze isinqumo ayekele umntanakhe afe noma wayazi ukuthi lokho kwakungukubonakaliswa kwezwi wayengumpristi futhi wayelifundile izwi futhi wayazi ukuthi lokho kwakungukubonakaliswa kankulunkulu unkulunkulu wayekukristu enza ukuba izwe libuyisane naye wayekwazi lokho futhi waphoqeleka kokwa sekuqhamukile wadingeka enze iphutha ayekele umntanakhe afe noma enze ukuvuma kwakhe ngenkathi engena kulolu sizi kwasekuthi akube ileso sikhathi ujesu afika ngaso wahamba kuyombona wathi ngizohamba nawe noma yini oyishoyo futhi washo waphumela emgwaqeni nakho kufika isigijimi into emnyama lapho wenza ukuvuma kwakhe ukuthi wayemkholwa wayesevele ezahlukanisile nesonto ngaleyo nkathi wayesezifakela amehlo abantu-ke ukuthi wayeseyikholwa kujesu futhi nakho kufika isigijimi sathi ungakhathazi muntu ngoba intombazane yakho isivele ifile ifizolo isivele ifile ungabe usadlala ngakho futhi oh inhliziyo yakhe encane yathi ayime kodwa wabuka wayese wabona lawo mehlo kaJesu wathi angishongo yini kuwe na wasabi uma ufuna ukubona intando kaNkulunkulu yini oyesabayo na sengivele ngikutshelile ukuthi ngizohamba usevele ushilo ukuthi uzoza usevele ushilo ukuthi uzokwenza lokho futhi ntango uyakwenza amen wathi uyovuka enkundleni ngezinsuku zokugcina futhi enze lezi zinto njengoba enza njengoba sifundile izolo ebusuku futhi saxoxa nangu uyakwenza yini eniyesabayo na kumbulani ngenkathi efika wayeseyibiza kwabafileyo wafika enkundleni wayeseyibiza kwabafileyo uBartimeo ipuputha endala ngesinye isikhathi washaya ihora lakhe elimnyama kunawo onke uJesu wayesezansi lapho kuhlelwe ukudla wasekuseni kosomabhizinisi be-full gospel ezansi lapho eJericho futhi wayenozakewu ezansi lapho wayedibane naye esihlahleni ezansi nomgwaqo ngakho ngenkathi waye awu wayengahleli noma yini enye ngiqinisekile yabo ngakho manje-ke ngenkathi efika ezansi lapho wayenaye uzakewu wayehambe naye uBartimeo wayeyimpumputhe endala wayekade eyimpumputhe kusukela esengumfana omncane ngakho wacabanga ukuthi uJesu wayengahle aphume kulelo sango futhi wayelindile emva kwesikhashana wezwa umningi umsindo futhi wonke umuntu eza edlula futhi wezwa umphristi ethi hey hey wena wena uyinuka igoma lapho ngabe siyezwa ukuthi uvuthe abafileyo sinenqwaba ya magwa agcwele bona enhla lapha uma uba ngumesiya uma ngumesiya lenyukele lapha bese uvutha laba abafileyo niyazi lowo develi ufanayo usaphila niyabo esimweni senkolo indlela efanayo yabo uma uba ngumesiya si uvuthe abafileyo sinamancwaba agcwele bona enhla lapha woza futhi o wonke umuntu edazuluka oyedwa epopoloza hosana kumprofethi omunye epopoloza lokhu lokho noma okunye ukuthi deka kunjepho lempuputhi endala yacabanga o ngimkhejile uphuma ezansi lapho futhi bengicabanga ukuthi uzoza lapha bengibekwe endaweni engisiyo yayisidazuluka yacabanga uma eyezwi unkulunkulu ufanele beyilo ngakho oh Jesu wena ndodana kaDavide ngiyawukele ngalelo hora losisi amemeza manje uJesu umani izokumaka lapha wayesetheliko lapho abathi yayihlezi khona yayingamafidi ayekhulu namashumi amahlanu kusuka lapho uJesu ayekhona nezinkulungwane zabantu ziphuthuma zimzungeza wayengenako ukuzwa ukukhala kwaleyo ndoda qabo kodwa wakuzwa ngokuthinteka wama ifuna ukushumayela ngobunye ba lobu busuku uJesu wayesemake oh wayesemake uJesu oh kodwa ngenkathi uJesu ema kwakuyini na wabiza umfundi usefikile ungakhathazeki kwasho abafundi uyakubiza wabiza kuleso sicuku kwenza into efanayo manje ngabe kuyazika na yabo umfundisi usefikile futhi ubizile futhi ubiza ebumnyameni kuya ekhanyeni kusuka ebumnyameni kuya ekukhanyeni futhi wayibiza yedlula ekufeni yaya ekuphileni umfundisi usefikile futhi uyakubiza futhi ngenkathi eyibiza uyinika ukuba ibuye ibone owesifazane omncane enomopho ngesinye isikhathi phezulu ekugqumeni wayechithe yonke imali yakhe ngodokotela yena akungabazeki wayethengise i-ispani babethengise iplazi wayebambise ngalo babechithe konke ababengakuchitha ezinyangeni awukho nayinye eyamsiza wayelokhu njalo njalo eya ngokuba mubi igazi lalingancamuki njalo njalo kwahamba kuqhubeka waya ngokujula futhi ngolunye usuku esahlezi lapho enitha phezulu egumeni ukusuka lapho ayakhe khona wabuka ezansi esigodini wayesebona isikebhe singena wonke umuntu uqala kugijima hosana kumprofethi wayezwile ngaye ukukholwa kuvela ngokuzwa manje wathi ngizokwehla futhi ngithole ukumbuka futhi ngenkathi ehamba ngezinyawo ehlele lapho futhi kuqala wathola ukubuka izwi likaNkulunkulu libonakaliswe enyameni kwakunento ethize ngokuxoxa kwakhe nokubuka kwakhe azi ukuthi lo kwakunguye yebo mnumzane Wow, uma kuphela bengingaheha ukunaka kwakhe mandla thize uma kuphela bengingamthinta ngenye indlela wayesethi nyelele edabule esixukweni wayesethinta ingubo yakhe manje khumbulani kwakungesiwo umunwe wakhe awuzwayo khaba umnumzane ngoba ingubo yasePalestine iyantaza futhi wayesethi uphethe wonke umuntu okuthintile wathi kodwa lokhu ngokuthinta okwehlukile ngiyabona ukuthi ngiphele amandla uJesu sekufikile imali yakhe yayingasekho yonke into yayingasekho kodwa lelo hora elimnyama ngenkathi umopho unganqamuki nodokotela bakwazanga ukunqamula ujesu uyafika futhi wenzani ya wambiza wakalaza waze wamthola wayesethi ubunomopho kodwa usunqamukile yeni zolo namuhla naphakathi mfundisi usefikile futhi uyakubiza usefikile futhi wabiza wambiza wabuyela empilweni owesifazane omncane emthonjeni esikhulume ngayo izolo ebusuku onke amathemba lalingasekho mhlampe mhlawumbe indoda yakhe yesihlanu yayimshile futhi nje wavele wathatha esithupha ngalobo busuku futhi wayesekungabazeni okuncane ngayo ngokwesimilo wayengasekho wayefuna ukuba yinenekazi langempela yena akungabazeki wayekade efunda ibhayibheli futhi wayehamba ngapho enyuka cishe ngeleshumi nanye nqo wayengenakuza kusesekuseni ngenkathi kuza besifazane abalungileyo futhi bathwala amanzi abo ekhanda labo nojeke base behla bebuyela emumva futhi ngakho wayengenakuza axubane nabo bona babe nokubandlululana kwalokho ngalolo suku abalungile nabangalungile babengaxubani ndawonye abanganasimilo babehlala endaweni yabo ngakho wayengenakuza nabo bonke abanye babengamvumeli eze ngakho emva kokuba wonke umuntu esebethola amanzi abo base bebuyela emumva uzela okungcono futhi manje ke wenyukela lapho nalembiza ekhanda lakhe akungabazeki wayelokhu ehambe cabanga manje indoda engiyishadile engiyibamba izolo ebusuku ngiyayingabaza indoda iziphatha ngokuyincaba angazi ngayo nginalo ithuba ngingolahliwe emphakathini futhi angikwazi ukuya kulawo masonto awa beke nje angazi ukuthi ngizokwenza njani ngiso sizini futhi kade ngifunda iBhayibheli impela ngolunye usuku lo mprofeti uyofika endleleni manje ngiyazi basho ukuthi ayikho into enjalo futhi lokhu kunjalo mhlawumbe kusasele ikhulu leminyaka nenkulungwane yeminyaka esasele kade sikubhekile izinkulungwane zeminyaka futhi akukaze kwenzeke namanje ngakho asikubhekile manje yonke into injalo oqhabo sinamasonto nezinto asifuni lutho olunjalo manje ngakho manje ke wayahamba ngapho ecabanga niyazi uma ucabanga ngayo ungaleyo nkathi abonakala ngayo kuwe njengoba sibe nakho izolo ebusuku ngenkathi babe sendleleni yabo ebheke eMawosi ngenkathi icabanga ngalezo zinto wezwe indoda ethi ngiphuzise uthiwani ngakho na ebumnyameni bakhe bedlula bonke bamahora ngenkathi ukuziphatha kwakhe kwakungasekho mhlawumbe eyinenikazi elincane elihle lalikhishelwe emgwaqeni ukuba liphile lokho ngezinye izikhathi akusini iphutha lentombazane encane yiphutha labazali bayo ukuyidedela iphume kanjalo futhi nango wayelapho mhlawumbe izindwele zakhe zisongene zonke zilenga wayenciphile ehamba ngapho ekhathazekile futhi kungekho muntu owayena ukuzihlanganisa naye umntwana futhi mhlawumbe indaba enkulu emva kwakho empeleni ngazi into eyodwa wayelifundile iBhayibheli futhi wayelikholwa iBhayibheli futhi kwakukhona imbewu encane ilele phansi enhliziyweni yakhe ithi uma kuke kuze kwenzeke ngizokwazi wayemiselwe ngaphambili kulokho mbukani lo uJuda omdala emilapho futhi eziphatha njengoba enza kwakumnyama phansi kuyiphansi lenhliziyo yakhe ukukhanya kwakukhanya phezulu lapha emisebenzini yakhe kodwa phansi enhliziyweni yakhe wayengalikholwa futhi nangu wayelapha niyabo ukukhanya akukwazanga ukwehlela kulokho kodwa nangu wayelapha wakholwa walikholwa kodwa impilo yakhe emnyama bhuke ngenkathi ukukhanya kushaya kwakhipha ubumnyama kodwa ngenkathi ukukhanya kushaya phezulu lapha kwakwenza mnyama ndawo zonke yilowo umehluko niyabo wayezalelwe leyo ntoso yena wathi ngesikhathi emtshela ukuthi wayenamadoda amangaki kwenzekani na wathola khona manjalo konke ukukhuma njengakho wangena osizini
she said sir
wathi nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena ngiyazi ukuthi nxa uma esefika uzokwenza lezi zinto wayesembiza-ke wayesembiza-ke nginguye okhuluma nawe wakuqonda ngezwi likankulunkulu wambiza ezimini zakhe waye ekuphileni negama lakhe lisebhayibhelini futhi unokuphila okungafi namhlanje angakubiza ngendlela efanayo ngoba nguyena izolo namuhla naphakade ya ukuziphatha kwakhe kwase kungasekho kodwa noma kunjalo wazi ukuthi wayenalokho kubona okufihlakeleyo wayazi ukuthi lowo kwakufanele kube ngumesiya manje-ke ngenkathi ujesu ethi nginguye wayazi ukuthi lokho kwakuyikho ngesinye isikhathi abafundi wayephandle besesikebheni onke amathemba la lingasekho iziphepho babehambe ngaphandle kukajesu neziphepho sasinjengoba nje sasinjalo endlini kalazaru onke amathemba lalingasekho isikephe esidadlana sasigcwale amanzi futhi babedazuluka futhi bekhala futhi mhlawumbe bekhuleka futhi beqhubeka nombane umbaneka nesikephe sagcwala iswi amanzi amaphali amaphizela awa izigwedlo zephuka futhi babebambene bekhala nakulelo elimnyama kunawo onke lehora wayesefika ujesu ehamba ngapho kodwa wayebukeka njengesithunzi kubo wayebukeka esabeka njengethongo baze bekhala kakhulu kwakwesaba yileyo indaba namhlanje ujesu ufika ngehora lehora lakho elimnyama futhi wena uyalesaba awulazi ukuthi lini babengazi ukuthi wayeyini bathi o ithongo babedazuluka wayesebabiza-ke wathi ningesabi yimina ngelimnyama kunawo onke lehora ujesu uyafika usizo lwabo yileyo ndlela enza ngayo njalo ufika ngelimnyama kunawo onke lehora wayesifika ujesu wayesezibonakalisa futhi ufika kubo petru wathi uma kunguwe yala kuba ngize phezu kwamanzi ujesu wathi woza niyazi ukuthini bangani masinya uzofikela labo ngalolu izinsuku zokugcina manje akusiso yini simanga ukuthi ibandla selifike kuleli hora elimnyama futhi na ngizosho into ethize lapha akusiyo imfundiso ngiyaprofetha nje niyazi ukuthi kwenzekeni na kuzofika endaweni masinya makani izwi lami ukuthi onke amahlelo azoba nokujoyina umkhandlu wenkolo yobukristu uma engakwenzi angeke abe nokuxhaswa ngumkhandlu ngakho-ke kuyoba nokuduba futhi akukho muntu ongaya kulamabandla noma aye kunoma yimaphi amabandla ngaphandle uma unophawu oluvela ebandleni lakho uqobo ungeke uthenge noma uthengise nikubona njengoba kwakunjalo nje kuzoba njalo futhi uphawu kuso isilo nebandla bayakuqonda lokho abantu bakamoya nani bantu bephentekostali empeleni niyakuqonda seniqala ukuzwa uma amabandla enu eziningi zezinhlangano zephentekostali futhi angidingi ukuba nginibize ngamagama enu kodwa niyazi ukuthi niyazi khona manje anjalo angena kukho asevele afakazile ukuthi ayeyikho futhi uma nenza lokho nizodingeka nenze njani na nizodinga nilahlekelwe amalungelo okufundisa kwenu kobuvangeli kombhaphathizo kamoya ongcwele nizodingeka nilahlekelwe amalungelo enu efundisa ibhayibheli namalunga alizukukumela amakristu angempela azelwe ngokusha azofa kuqala azalwa yizwi ayazi ukuthi le nto iyeza yewo mnumzane futhi akusiso isimanga na futhi kulo leli elimnyama kunawo onke lehora bese efika ujesu bese ebabiza wathi ningesabi mina ngisenani ngilapha ukubonakalisa izwi lami njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi unjalo namanje wathi uyokwenza lokho ohe umfundisi ukhona futhi usibizile abantu abaningi abagulayo lapha akungabazeki ukuthi bahlezi lapha nodokotela ukutshele ukuthi akusekho themba ngawe ungahle ukuba ukwelimnyama kunawo onke lehora kodwa wakhumbula umfundisi ukhona futhi ukubizile futhi ngolunye usuku usuku umfundisi uzofika futhi abize onke amagama alothwe encwadini yokuphila yewundlu. Uma awenu engekho lapho lifake lapho manje ngokuba uzofika bese ebiza. Ngisho nalabo abasethuneni bayakulizwa iphimbo lakhe futhi baphumele ekuphileni. Umfundisi uzofika futhi anibize futhi esabiza namhlanje. Phendulani futhi nenze amalungiselelo alolu suku ngokuniluleka kwami. Isithembiso salonyaka wethembisa ukuthi uyoba lapha izinto azenzayo uyozenza futhi futhi manje futhi umfundisi usefikile futhi uyanibiza. Sikhothamisa amakhanda ethu ngisenamanye amakhasi cisha isithupha lapha kodwa angikwazi ukufika kulokho manje. Sikhothamisa amakhanda ethu mthembise ukunikhipha kuse eli futhi sekuvele kungukwata phasi. Baba wasezulwini, oh Nkosi, makwenzeke futhi zonke lezi zinto engizishilo. UJesu ufikile futhi uyanibiza. Wenzani uma efika na? Uyabiza futhi makwenzeke futhi Nkosi, umoya wakho ongcwele mawuze phakathi kwabantu kulobu busuku Inkosi uJesu esimweni sika moya. Makeze kulobu busuku futhi azimbule bese kuthi-ke azibonakalise njengalabo bantu ukuthi makholwa kanjani. Sizokholwa futhi Nkosi. Kunabaningi lapha mhlawumbe ongakaze abe naleli thuba. Sikhulekela ukuthi uzobapha khona futhi kulobu busuku ngokuba sikucelela inkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Nakho-ke dade kodwa nje qhubeka nalokho, lokho kuhle, qhubeka nje ngo. Oh, nithule ngempela wonke umuntu. Niyakholwa ukuthi usefikile na? Usefikile. Ngabe usabiza uma efika na? Manje uma nje nizokholwa kuphela, uma nje nizolikholwa izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzonipha khona. Manje bukani, anginaso isikhathi sokubizela umugqa womkhuleko phezulu lapha. Ngizobabiza kulobu busuku phandle lapho uma inkosi ithanda. Umfundisi usefikile, usefikele ukugcwalisa izwi lakhe ngosuku lokugcina. Futhi ayeyikho ngaleyo nkathi uyikho namhlanje ukubonakaliswa noma inkomba yakhe ayeyiyo ngaleyo nkathi yiyo namhlanje ngoba usalokhu eyizwi likaNkulunkulu. Niyakukholwa lokho na? Nezwi likaNkulunkulu lingele ehlulela imicabango, izizindlo zenhliziyo futhi indlela enza ngayo ngaleyo nkathi indlela abenza ngayo njalo usafana. Uma ubengenza lokho khona manje beningamkholwa na? Bekunganenza mkholwe na? Ninabantu enilapha yamanje ake ngiyibuke kuqala futhi ngibone ukuthi ngabe ukhona yini umuntu engimaziyo ehlezi nomabi phakathi lapha engimaziyo. Wonke ozungezile phezulu phakathi lapha ongangazi, phakamisani izandla zenu enaziyo ukuthi angazi lutho ngani futhi niyagula. Phakamisani izandla zenu ngiqagele wonke umuntu. Kulungile manje, kholwani, kholwani nje ngayo yonke inhliziyo yenu, ningangabazi, yibani nokukholwa, kholwani uNkulunkulu. Ngizonicela ukuba nithule ngempela, nihlale phansi, ningalokhu nihambe nixokozela manje, ngisizeni ningakwenzi. Niyabo, ngumphefumulo umzimba nomoya, nomoya wenu, nomoya ongcwele ukhophoza ngempela. Bangaki okhumbulayo eminyakeni eminingi edlula ukuthi umoya ongcwele ngenkathi ngiphumela lapha ngase nginitshela na, ngenkathi ngibamba abantu ngesandla wangitshela ukuthi lokhu ukubona okufihlakele kuyofika bese ke kuqhubeka na? Niyakukhumbula, niyakukhumbula lokho na? Kodwa wathi uma ungathola abantu kuba bakukholwe. Niyazikhumbula lezo zinsuku eminyakeni eminingi eyedlula na? Nifanele nikholwe. Ngibone indoda ngikholwa ukuthi yayihlezi phansi lapha komunye umhlangano, ihlezi khona lapho nomoya ongcwele ngangikade ngiyibhekisisa ngenkathi ngishumayela. Yayiyindoda ekhubazekile, yayinezinduku zokuqugela izigodlile. Futhi ngenkathi nje ngiqala ukubizela i-altari uSathane ufike endodeni ithunzela imnyama. futhi ngakubhekisisa ngawami amehlo yasukuma yase iphuma iyohlala njalo ikhubazekile niyabo futhi ngakho yona lapho eyayizophiliswa khona khona lapho ukuba nje nje niyabo kodwa nje angazi ukuthi kungani ngikagele yalalela isitha nje kodwa uma benizoma futhi nibhekisise lawo mathunzi nibone lezo zinto zisezimweni indlela eziyizo futhi uzibhekisise ukuthi zenza kanjani niyabo bekuyoba njalo manje ngeke ngikwazi ukuphilisa umuntu okutshela ukuthi angakuphilisa unephutha usuvele uphilisiwe kodwa ngokuqonda obukhona buka Jesu Kristu manje uma uMartha azi ukuthi uma wayengaphinda ambone ukuthi wayengasithola isiphiso sakhe ngoba wayeyizwi elibonakalisiweyo singeke ukholwe okungako kulobu busuku ukukholwa na impela besifanele Usefikile ngesimo sikaMongcwele uyilowo ke manje khulekani Niyabona phezulu lapha ukuba benginomuntu omi lapha khona lapha eduze kwami nje nje ekhuleka ngibone abantu abaningi kangaka bekhuleka kukuyo yonke indlu nizofanele ukubhekisise nje ningeke nathi awusho mfowethu Branham Khabo omnumzane ngeke ngakwenza njengoba nje ungeke wangiphuphela iphupho niyabo ungahle uphuphe wena uNkulunkulu angahle akuphuphise iphupho ngami uyakukholwa lokho kodwa ungeke wazenzela lona ngesingawe ungeke washo ukuthi mfowethu Branham ngizokuphuphela iphupho manje qhabo ungeke wakwenza lokho kanjalo nami ngingeke ngabone umbono noma ngabe ubani okunika iphupho nguye ozokwenza indlela efanayo okungayo ngumbono ngibona indoda ehlezi khona lapha ekupheleni komugqa inesifo samathambo uma izokholwa ngayo yonke inhliziyo yayo uNkulunkulu uzoyiphilisa esifweni samathambo uyakhole ukuthi uzokwenza mnumzane na ihlezi phande lapho indoda yase Mexico ihlezi ekupheleni komugqa uzokukholwa na kulungile mnumzane Inenikazi lihlezi iceleni kwakho nalo linesifo samathambo futhi uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa nenikazi na ngabe lokhu kunomsindo owawazayo na ngiyesaba sengathi abantu abakuzwa uzokwenza kulungile kanjani ngaleli elinye inenikazi elincane lase Mexico lihlezi eduze kwalo na liphetwe inkathazo yesisu uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa isisu sakho nenikazi na linakho ngenkathi ngibona lokho kukhanya kwehla lokho kusho ukuthi kwenzekile ya yilokho kulishayile bekulapho kuyaluza ngo kuzungeza lokho kuyakwenza niyabo uma engathola ukukholwa niyabo izinto eziningi wayengezenze ngenxa yokungakholwa kwabo
She's scared she should be
Nanti ninikazi lihlezi lapha liyakhuleka khona lapha lishaya uvalo lifanele linesimo sokuba nomdlavuza kubi kakhulu angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ngalomdlavuza noma okunye ukuthize na ngibuke kunabaningi kakhulu lapho abakhulekayo niyabo yilokho engikushoro khona sibukeni manje yebo awusuye owalapha leli akusilo ikhaya lakho Uvele endaweni ebizwa ngokuthi iPorterville eCalifornia kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na uyazi igama lakho ungunkosikazi Winthrop kunjalo manje kholwa futhi umdlavuza uzokuyeka uma ungakholwa ilokho kuphela uNkulunkulu akucela ukuba ukwenze uma ungakholwa Awukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho na omunye kulesi sigaba phakathi lapha ungekholwa na umfundisi usefikile futhi ukubizile uyakubiza kusuka ekufeni kuye kuphileni kusuka ekuguleni kuya ekuphileni Nazi indoda ehlezi emuva lapha ngo ikhanda libheke phansi ikhuleka empilweni ayizikhulekeli yona ikhuleka mayelana nomunye umuntu intombazana indodakazi yayo Uyakhola mnumzane na unenkathazo ngemilenze yakho unenkathazo ngedolo lakho kunjalo asikho isidingo sokukhala izinyembezi uye lowo lapho eduze kwakho indodakazi yakho isesibhedlela ayikho na isimo sesifo sofuba uyakholwa na umfundisi usefikile futhi uyayibiza uzokholwa ukuthi uzoyithola iphilile ngokuphelele na uzokholwa na kwangathi angayivakashela kulo busuku nawe kwangathi kungedlula
here's a little boy little brown faced boy
Nangu umfana omncane omncanyana umfana onobuso obuntsundu uphethwe isifo sesikhumba nesifuba somoya umfanyana waseMexico umfana waseMexico ehlezi lapho akasuye owalapha ongowase San Jose uyakholwa ndodana na enye into ubaba wakho ulapha nawe ungumfundisi kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani igama lakho na bekungakwenza ukholwe ngokuqine ngempela na igama lakho unguRuben manje kholwa kulungile umfundisi khona futhi uyakubiza osoli omuntu ogulayo awumboni umfundisi ebonakaliswa ezidalweni ezingabantu phakathi kwamakholwa na usefikile ukubizela abantwana bakhe abakholwayo ekuphileni usefikile ukubizela isoli ekuphendulweni sobuki lunga lebandla umfundisi usefikile futhi uyakubiza uyakukholwa na uyakukholelwa isidingo sakho khona manje na uma ukholwa phakamisa isandla sakho uthi ngikholelwa isidingo sami khona-ke phakama ngezinyawo zakho manje futhi ukwemukele umfundisi usefikile futhi uyakubiza futhi noma ungubani noma ngabe isidingo sini onaso umfundisi ufikile futhi uyakubiza unguyena izolo namuhla naphakade lo mnane besifazane wangena emzini futhi wathi uzani bona umuntu ongitshele ukuthi yini ebingalungile awungenanga emzini woza futhi bonile wena uqobo ngakho umfundisi ufikile futhi uyakubiza phakamisani izandla zenu futhi limdumise futhi uthi Nkosi Jesu ngiyisoni ngithethelele ngingumhlubuki ngibuyisele emuva Nkosi ngidinga umoya ongcwele ngcwelise ngiyakhula ngiphilise ngikhubazekile ngenze ngisinde umfundisi ufikile futhi uyakubiza phakamisani izandla zenu manje futhi nimnike udumo amen Sinika indlela encane lapha ngiyomdumisa niyazi ngomdumisa niyakwazi lokho anikwazi na niyakholwa na
I will praise him Oh praise the lamb for sinners slain again Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain.
Niyamthanda na manje anithandi ukumculela eselapha na ungumoya uhamba uzungeza udabula endlini uyazazi inhliziyo zenu wazi konke ngani asimculele lona ngayo yonke inhliziyo yethu phakamisani izandla zenu ngenkathi nikwenza manje emdumiseni nje Unikazi wena osesihlalweni esinamasondo uma nje uzokholwa kakhudlwanyana kholo lapho asikuzame kanye futhi ngilinde okuthize
For his blood hath washed away.
sisatula lero futhi phendukani ubambe isandla somunye umuntu sisalicula culani ngomdumisa uzani sonke kanye kanye manje
Sinner slain, I'll give him glory, all ye people, for his blood has washed away these sins.
Oh, mngane oyisoni, ungenyukele lapha manje naye nyuka futhi nimnike udumo nonke ninabantu, nonke ninabantu ofuna ukumvuma njengomsindisi ebukholweni bakhe abangcwele besakhonza ngomoya ungeze lapha futhi ume na. Uthi ngifuna ukufakaza kulo busuku, ngifuna ukumnika udumo, ngifuna ukuza, anginamahloni ngaye, ngifuna izwe lazi ukuthi ngiyamemukela njengomsindisi wami khona lapha esekhona. Uzani sisacula. Yes, and now
I will praise him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give him glory, all ye people. For his blood has washed away.
Oh, ilokho ninikazi woza ngo ubani omunye ozoze ebukhoneni bukaKristu na. Yenyukela lapha ngo tathe yima lapha omunye umuntu omfuna abe ngumsindisi wakho khona manje engenamahloni wathi uma unamahloni ngami phambi komuntu ngiyoba namahloni ngawe phambi kukaBaba wami nezingelosi ezingcwele. Uma ungenamahloni ngaye manje futhi ufuna yena njengomsindisi wakho esekhona lapha umbonile kuphelele kakhulu izicobo lwakhe likwenza kwaziwe yenyuka abangcwele besakhonza manje ningenyuke na. UNkulunkulu akubusise mnumzane nakho kuza inenekazi elidala liza onyakeni wangempela ungeze manje na. Kunjalo abantu abasha uzani ngoni zungeze thumisani nje uNkulunkulu akubusise nenekazi ileyo ndlela yokukwenza uNkulunkulu anibusise bancinyana. Abafundisi besaya kulaba bantu manje omunye angeze na. Mhlubuki uzoza uthi nginamahloni ngempilo yami nangu niyangikholwa ukuthi ngingeka uNkulunkulu na. Phambisani izandla zenu ngani uJesu Kristu uphakathi kwethu ningeze na, ningeze nimnike udumo na. Mata, uyeza noma uzohlala endlini noMaria na, uzosala ethandweni ethize futhi uthi, oh, isonto lami alikukholwa ngale ndlela. Ngenkathi uKristu enziwa abonakaliswe na, uzohlala emumva futhi usho lokho noma uyaphuma na, awu, ngizonitshela uma ngikhabo namhlanje. Leli hora ukufa kuyalenga ukuzungezile njengendodakazi kaJayiru woza manje. Mhlubuki woza manje, Soni woza manje, lezi isikhathi umfundisi ufikile futhi uyakubiza, uyakubiza. Wena uthi ngathi kanjani na usebenzisa iphimbo lami, uma isebenzisa iphimbo lami ukusho isifo, izinhlungu nezinto, awazi ukuthi futhi ubiza isono. Phuma woza manje, leli kungahle kube yithuba lokugcina oyoke ube nalo. kanye futhi kunabaningi phakathi lapha ufanele eze bangani angifuni ukuniphoxa ukunibiza kanje lokho akulungile uma ngesinye isikhathi uzomhlawumbe bona abafarisi bathi abanga ukuthi babesindisiwe kodwa babengasindisiwe ucabanga into efanayo woza manje beniseka ungathathi nje ithuba eliphakathi nendawo kukho uma kukhona kungabaza kuncane emqondweni wakho ungathathi ithuba woza manje manje isikhathi manje umthombo usavuliwe moyo ongcwele uselapha umfundisi ufikile lokho kungabaza kuncane yilokho azama kukutshela khona uyangabaza kuyeke woza manje umfundisi ufikile futhi uyakubiza kunjalo yibani nilokhu niza nje yibani nilokhu niza ngqo Yes, and him nigga to Mona. Manje izoni zisesa ukumbiza abantu abamnike udumo njengoba silitula manje phezulu ngezandla zenu ulani futhi nimdumise sonke kanye kanye Nigano tumo nje ninabantu ngokuzungeza lapha khulekani ngicelele kubani tethelele ilokho azokwenza umfundisi ufikele futhi uyanibiza uNkulunkulu animusise